yo ngamba wofunyo mwami yo mulala njagalo manyeti abasatia bonanya bunyo mu kale mazima chono galaze titali chuka bagonda nyo mkusoka era tebanyu byambo senyiza baba pokera birungi byoka kolwa ne bakutengule mmeme kati ono gwokutya musome ogiroli nako muwa omwoyo olaba oba tali bangoli we mwasooka jukira wano waluma omutwe kiri ekisajja bwe kyakunyiza nosalawo okukomya okuganza nti obakoye tebeesigwa kati obadde ofunye omubiri ng'omanyidde embeera ey'omu nababoosala bwatoddemu omulungi ogw'okubiri bagonda nnyo mu kusooka era tebanyumya mbooseenyiza bababoogera birungi byokka olwo ne bakutengula emmeeme kati ono gw'okutya musome ogira olindako muwa omwoyo olaba oba tali bangoli we mwasooka sibula ayogera nti nkwagala byategeeza ekyo mu mmeeme abalala babeera banoonya bintu birala nnyo obe mukwata mpola emikwano tegisibwa kupapa kizibu nnyo okumanya kwagalira ddala bagonda nnyo mu kusooka era tebanyumya mbooseenyiza bababoogera birungi byokka olwo ne bakutengula emmeeme kati ono gw'okutya musome ogira olindako muwa omwoyo olaba oba tali bangoli we mwasooka basooka kutona muntu ntono ekyatalina kikusuubiza ojjali basanyusa olwo ne mbanga bali ku ggulu naye kaafuna yakusinga onyumyanga yeekaba kerenda ly'omukwano ngaligwirira bagonda nnyo mu kusooka era tebanyumya mbooseenyiza bababoogera birungi byokka olwo ne bakutengula emmeeme kati ono gw'okutya musome ogira olindako muwa omwoyo olaba oba tali bangoli we mwasooka osaana ofuna amanyi okuyiya atali bangoli gwe mwasooka nolwe munyiiza amanyi okuteesa atali bangoli gwe mwasooka ataakunyooma akuwa ekitiibwa atali bangoli gwe mwasooka osaana ofuna amanyi okuyiya atali bangoli gwe mwasooka nolwe munyiiza amanyi okuteesa atali bangoli gwe mwasooka ataakunyooma akuwa ekitiibwa atali bangoli gwe mwasooka.